Voilà, mon petit coup.
Ekoli wayo munani kibasa, ona balisi sabi wangi. Ebintu ebintu njogete, ebibutikira balike bano obuntuntu. Mukama wali banyange nenfuna, ebyo bugagga mu nsi eno. Bwe kiba kityo nnyabo wange, namandu kye nalisanye weyombekere. So watali bakukuba nywerera, obwana bufubuka bulanga. Kikoli wakawe twasimbye kyambogo Priva kujiza tunjulianga
Omulamu weruchio Chitafuna watembe Ila chemilanga macha
Oh,